نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مجزل وزي لكالج سانو كما نقول كويلي ما كالا لشناي شاكو مجزولو كتما تمزلانو كباتسا نوتينغ كولمبيك سانا إذا زينا دي زينا سميتو فنغا كشيتا باتسيكو لجمع لجسانو ndi lelo titi tikambilaneko lachisanu lino makamaka malumoti tikadachita mwadzulo lachinayi inshallah tikhale tikupanga kwa tsiku la lino Friday lachisanu inshallah zina mwezi zinthu imene tufunika kuchita ndi kuchulukitsa kwambiri kuzichita mu tsiku limene ili tsiku la juma monga tikudziwa ti tsiku la juma ndilodala kwambiri fanyeti pali zinthu zambiri zomwe zidachitika mu tsiku limene ili ndiye kauli kawili chabwino kuti chidziwike kuti ndi chabwino kapena kuti kuti munthu akhale ndi khumbo loti chinthucho achikwaniritse achichite moyenera ndiye kuti amafunika adziwe zinthu zimene zikupezeka mkati mwakemo ubwino wa chinthucho chifukwa chimenecho ndi chimene chingachite munthu motivate chimene chingamupangise munthu kukhala ndi khumbo loti achichite chinthucho chifukwa akudziwa ubwino wake komanso zotsatira zake zimene zingabwere akachichita chinthucho nge kwambiri pa tsiku la juma limeneli mwachimodzi chimene chimafunika kuchulukitsa ndi kuchichita kwambiri ndiye ndikumfunira zabwino mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam nge pali hadisi apa imene ichokera kwa Abi Said al-Khudri radhiyallahu anhu yema afotoza nina kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adayankhula nina kuti islamu amene alibe kena kaliponse kuti apeleke sadaka adziwelenga durudu iyi mkatikati mwa dua yake popeza izampezetsa iyeyo thawabu zoti wapeleka sadaka ndi kumuyeletsa kumashimo ndiye kwambiri panali tsiku lina lake limene anthu ovutika anabwera kusapanga complain kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuto tenga wala nthudi apambana to anthu amene ali achuma ifa iwo ali ndi kuthekera kopanga china chichonse ibada ina iliyonse mukanena za sadaka akumapeleka zakata akumapeleka kena kaliponse makamaka sikuonjeza pamenepo pazimenesa ife tikumachita ibada ife imene tikumachita ifeyo yoti unali samaikwanilisa monga ngati soumu kusala kudya maso kuswali zonsezo iwowo so akumazichita ndiye kuti ife iwo ali pamwamba ndipo ife tili pasi ifacho tisina nkhaifendi ife ochepekedwa ndiye mtumiki sallallahu alaihi wasallam anawuza nena kuti yayi ndikulani ndikuwuzani zimene inuyo mungachite nge mwazina hadithi imene tikulongosalani lilo limutu wake ndiwona kuti thawabu zofanana ndi kupeleka sadaka ukawerenga durulu sonyeza kuti iwe yokhoza kukhala mphawi komano sukulimbira kuti upeleke sadaka sukulimbira kuti upeleke chinthu china chake iyayi ngati ulibe chinthu china chake paliso zina zimene iwe ungachite ndi upeza thawabu ukhala ngati wapeleka sadaka ndi hadithi imene iyi kutilongosala zimene zonso ona kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adayankhula ona kuti Islamu amene alibeke na kali konse kuti apeleke ngati sadaka aziwelenga durudu imene titaichulei makamaka mkatikati mwa dua yake fajani popeza izampezetsa iyeyo thawabu zoti wapeleka sadaka ndi kumuyeletsa kumashimo ndi pali zinthu ziwuli zimene wani ndikuti iweyo udzayeletsedwa uzapeza thawabu zoti wapeleka sadaka achiwili ndiyona kuti uzapeza uzapeza chiyeletso cha machimo senza kuti uzakhululukidwa machimo ake ndipo hadithi yake ilimotele allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika wa salli ala almu'minin walmu'minat walmuslimin walmuslimat allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika wa salli ala almu'minin walmu'minat walmuslimin walmuslimat o allah pelekani madalitso anu kwa muhammadi sallallahu alaihi wasallam yemwe ndikapolo komaso mtumiki wanu achitilehinso chifundo anthu okhulupikira anthu okhulupirira achimuna ndi achikazi komanso asilamu achimuna ndi achikazi ndipo mtumiki sallallahu alaihi wasallam atamaliza kunena hadithi imeneyo kena kake pambuyo pake mtumiki sallallahu alaihi wasallam adayankhulana kuti islamu amachita ntchito zabwino nthawi zonse ndipo sakhutitsidwa kufikira atamwalira nayo ntchito yabwino imene wakhala akuchitayo zoti nthawi zachanu zoti nthawi zonena kuti mwaisaizo munthu uli ndi chuma ndiye chuma munthu somakhutitsidwa unena kuti yayi basi imene ndinachochi ndiye ndi chimene chichi yayi basi sindikufunika kuyangʼanayangʼananso china iya sizimakhala choncho komano mʼmalumu ake umapangabe njira yotibe chumacho chizichulukira ndiye chimozimozinso ntchito zabwino zimene munthu angamachite ndiye sungathe kungokhutitsidwa ndi ntchito imene iweyo kuchita mwaisanso ukumaswali ndiye sungatina kuti popeza ndi uswali basi singapangenso ibada ina iya amanu ufunika so upangiso zino zoti sawabu ziwonjezekeke chifukwa zimene ukuchitazo makamaka mbali kuwelenga durudu kuso ngati ngati ukuwelengela kuchulukisa kuwelenga durudu mwaisanza kuwelenga ka 100 so ngati noti basi kakwana ka 100 kayayi komano uzayeneka kuti uziwonjezera nambala ayi malinga ndi mmene iweyo mpata wako ukupezera nge pali nkhani yokhuza ndi Sayyidi Rifai rahimahullah amene itu anali munthu mmodzi amene ali oziwika bwino pa nkhani ya dini mchaka cha 555 AH adanyamuka ulendo wopita ku haji kuti akapange haji ndipo pambito pake adapita ku Madina Munawwara kuja timakaona manda timakafika ku manda mtumishi sallallahu alaihi wasallam kuti tikaone kabur mtumbila wa mtumishi sallallahu alaihi wasallam malo amene padagona mtumishi sallallahu alaihi wasallam ndiye adapita kumeneko mano adi alishimile chifupi ndi manda mtumishi sallallahu alaihi wasallam niye uja adankula ada nina ndakatulo iyi ndipo ndakatusha tandauzo lasha la ndakatule mine motele kuchokela nzimu wanga ndautumiza ndicho linga choti udzapeleke salamu kwa inu apa ndiye ndabwela ndi chithupithupi changa pamaso panu dzanja lanu liyandikitsinu kwa ine kuti mulomo wanga ushopshione atawelenga ndakatulo iyi adaliona dzanja la mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndikutuluka pa mtumbila inde kwa ife ndizosapeleka nzelu komano ndi zinthu zoti zidachitika ndipo tu pamene zinkachitika zimenezi nkuti ulendo umenewu anthu amene analipo pamenepo anthu omapitilira 90,000 komano osewa adachitira umboni kuona zimene zidachitika pamene pazi ndiye pali zinthu zina zimene mwina zimakhala zovutirapo kuti zikhulupirire chifukwa choti sinakhala zimakhala kuti ndizozizusa mthu zindikulewa nakuti Allah subhanahu wa taala nthawi ina yake amatha kutipangisa ifeyo kuti tione zinthu zimene sizimachitika nthawi zonse sizimachitika mwachizolowezi yayo ndiye zinthu ngati zimenezi izizi mwanga nkhani imene iliwo ndi nkhani yoti idachitika inde ngakhale zili zovuta kwa ife kuti tithe kuzikhulupirira koma tizindikire kunati nkhani idachitika ndipo tsiku limeneli gulu limeneli la anthu amene anali pamenepa panaliso Sheikh Abdul Qadir Jilani rahimahullah wankulu amene shekheso amene ndi oziwika bwino kwa dziko lapansi pano ku nkhani yokhuzana ndi dini.